varas, no, no vengo, vamos a decir.
Gugunda wantima wanga amagumba moyo wanga namubatsa ndi wange ndibo sadzalola azilanga lide lege Gugunda wantima wanga amagumba moyo wanga namubatsa ndi wange ndibo sadzalola azilanga lide lege koma alipo asamalane